waxaa sanadkan tartanka ka qayb galay 18 koox, waxaana ciyaarta kan dambeyska ah isugu soo haray labada koox ee ka dhisan magaalada Toronto ee Saif iyo Hilaal. Waxaa koobka ku guuleystay kooxda Saif kadib markii ciyaarta kan dambeyska ah ay la ciyaareen kooxda Hilaal, ciyaarta oo ay daawanayeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee Kanada iyo qaar ka mid a Yurub iyo Maraykanka, ayaa ku dhammaatay eber iyo eber waqti dheeri ah oo lagu daray kadib waxaa gool kulaad ku badiyey kooxda Saif. Waakan macalinka kooxda Saif Mas-uud Cumar Ganjalb oo u warramay v o a kadib guusha uu gaaray.
It was something I could social play for so many years. Finally, after 17 years, I won Somali League. Also, well, I told you, or Mudu Bala is a villain. I asked you, I'm so that I called on it. What's up to them? They were able, and I said, Leland, I called on it. I said, Kadan. It was something, or Mudu Bala, I'm social playing it. But alhamdulillah, Eli Gushu, what did I see?
Duqa magaalada Toronto Olivia Joe iyo xildhibaano kale ayaa kasoo qayb galay xiritaanka ciyaarta. Qabanqaabiyaasha cayaarahan sanadlaha ah ayaa qaba in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada. Axmed Cabdikariim Mulaayo Cantarjeenyo oo usoo cayaaray bisnaadkii xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo naadigii Jenyo waa madaxa tartanka toddobaadka cayaaraha Soomaalida Toronto ee uu sanad walba qabto ururka Today. Wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay tartanka uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaalida, gaar ahaan dhalinyarada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan nahay ururka Today, maanta waxaa noo farxada in cayaarta ay noo soo gabagabowday. Ujeedkeennana ma ahayn in yaa badiyey iyaa laga bashay. Waxaan annaga ku faraxsannahay in cayaartadii isdhexgalaa walaaloobaan oo wixii xumaanaya dhibaatada dhan ay uga baxaan. Insha allah intaa iyo in ka fiican inaan samayno ayaan ku dadeynaa hadduu Ilaahay raalli ka dhigo.
Kasta koowin, ciyaartooyda Soomaalida ee qurbaha isku baranayaan tartankan, sidoo kale ciyaartooydii hore ee Soomaaliya, ayaa rumaysan in dhalinyaradan ay kasoo baxaan ciyaartooy taya leh oo mateli kara xulka qaranka ee Soomaaliya. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee kubadda cagta Soomaaliya.
Xuseen, anigoo ahaan jiray ciyaartooy hore oo khibrad u leh, markaan fiiriyo cayaaraha ka socda magaalada Toronto, waxaan noocad ama aan u jeednaa inay kasoo baxayaan dhalinyaro yaryara oo Soomaaliya oo xulka qaranka Soomaaliya mateli doona oo mustaqbal fiican leh. Marka la fiirso xifrad ahaan iyo marka la fiirso technicality-gooda, dhinac walba markii laga fiiriyo, ilweynal yaryar oo u diyaarsan oo Soomaaliya oo mateli doona qaranka Soomaaliya.
In ka badan 30 sano ayaa la qabanayay cayaarahan, dad badan ayay u tahay madadaalo iyo isdhexgal bulsho, laakiin waxaa jira kuwa ku ballama inay isku arkaan cayaarahan iyo magaalada Toronto. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.